sati yemwe neza barushye nabare merewe muzanimi twaroya yemwe neza barushye muzanimi twaroya Yesu yaje kuvukira hano ku isi maza ugushagarwa na ntashagarwa ni mwandetse aryamishwa mumuvure bina kugira baza akuruhure Yesu ati sabarushe nabare merewe muzanimi twaroya uyemwe mwesabarushe muzanimi twaroya ngenekereza ku magambo Yesu yavuze ati Mani kwa hagati Yisi nijuru Ndire hereza wawa Aho bava bakaje Kujira waza Wakuru ule Yesati Yeme mesa barushe Muzanimi, utwaro yanyu, muzanimi.